Yeah. Yeah. Kanjang Ganggang.
Virus Vines on the beat.
Wale waluya. Wagungoma. Tena atuna ngoma. Yeah.
Purchase your tracks today.
Weka kamenje kwanza tena tujibambe. Chuka na miss kama ulipanda nae. Hamuna noma inabidi tukinare. Simati kambo na kishashi leta nare. Weka kamenje kwanza tena tujibambe. Chuka na miss kama ulipanda nae. Hamuna noma inabidi tukinare. Simati kambo na kishashi leta nare. Wapige chocha mama mini kona kuja. Tufunge ndoa alafu twende Abuja. Tukule mula wakidhani tunakuja. Haniki tuishi gabunda. Naku like baby sezi kukujuja. Naku penda vila penda tumtura. Zama road headeza natambua. Niki wa mashada kazi ni kukula. We inua ama chine nda okota. Niki wana we milazima nda omoka. Niko bila ikuwa kakuna kuondoko. Mami njo uzae we uzae na vimoda. We kaka menje kwanza tena tujibambe. Chuka na miss kama ulipanda nae. Hamuna noma ina bidi tukinare. Simaji kambo na kishashi leta nare. Weka kamenje kwanza tena tujibambe. Chuka na miss kama ulipanda nae. Hamuna noma ina bidi tukinare. Simaji kambo na kishashi leta nare. Punguza pupa bebu tuliza gaboli. Mutoto sura nzuri umbo la mdori. Usinione he naka kitu kwa mpori. Leo nipo ndani wabila imistoki. Nataka situ joku he hadi kesho moni. Mambo yetu toku na wapambe watu woni. Issue zetu so tuko busy tuko fine. Baby you are mine wakicheki one at time. Leo tuko fine, leo tuko happy. Mambo ni kutesa kujidai tuko fine. Leo hadiche, leo mbakache. Leo kujinice kujidai tuko fine. Weka kamenje kwanza tena tujibambe. Chuka na miss kama ulipanda nae. Hamuna noma inabidi tukinare. Simaji kambo na kishashi leta nare. Weka kamenje kwanza tena tujibambe. Chuka na miss kama ulipanda nae. Hamuna noma inabidi tukinare. Simaji kambo na kishashi leta nare.
Shaki, toto ako fine nana mimi daddy. Yani niko bine anani tikita. Toto anani tikita. Sugezi lala jeni toto yani tikita. Anani tiki, tiki anani tikita. Tikita,
Kama ni noma basi noma tupatane. Hewa kushoto wakulia zikutane. Hewa kucheka wakulia julikane. Tesuna nyita CMF ligigane. Nafululiza sisitiza na himiza. Hekusikiza kueleza kueneza. Natembeteza na mawaza kunangea. Kwa hii street mindo beast na wafinya.
Da, to wafinya. CMF
your tracks today.
Na dujaanza sasa.